ZLouder.com.
Whoa! One boy Dizzo. Listen.
Exclusive.
Umahambala kumani pasa ni uniki, ni uniki. Atichi kondo mani pasa ni uniki, ni uniki. But I don't know why. Umani tita so, umani siya tipa sinini nileka so. Why? Ine mwandi ni mambela so, mbazi boza futi baki kuri ine so. But I don't know why. Umani tita so, umani siya tipa sinini nileka so. Why? Ine mwandi ni mambela so, mbazi boza futi baki. So,
every night, every day, ni makala ni kani za kumti machini vava suzi vaveni mvela. Sometimes ti kankala makisi ni mbwe ni masada ni sifu sawayuma ni chita so. Inenjazi kaleza nkalipo na povaso, nikalipe kupeza po chikundi cha so. You say chikundu mani pasa ni uniki, nikafuno depo milomoni siya pasini. Umani siya chepasini ni kulangana, umayenda no yenda no endelela. Umani siya chepasini ni kulangana, umayenda no yenda no endelela.
Umagambala kumani pasa ni uniki, ni uniki. Atichi kondu mani pasa ni uniki, ni uniki. But I don't know why. Umani tita so, umani siya chepasini nunileka so. Why? Ine mwandi ni mambela so, mbazi weza futi baki kuri ine so. But I don't know why. Umani tita so, umani siya chepasini nunileka so. Why? Ine mwandi ni mambela so, mbazi weza futi baki. So,
ukamba unikonda nkafuno depo milomo unisi ya pasini. Is it true? Olofosi ipo pepe baby kumutima vini vavane. Ni matapwa tika nkala waziwela mwapende lako na pafupi baby na kukatamo. Iyo ndiye feeling ya mchikondi no wanda peta nkala baby. Nima na thingi na thingi. To tell you the truth ndiwe weka umanipanga. Umanipanga fundu chea makepanga. No wanda peta nkala baby. Chikangala cheva vili ni malathingi la vili.
Umagambala kumani pasa ni uniki, ni uniki. Atichi kondu mani pasa ni uniki, ni uniki. But I don't know why. Umani tita so, umani siya chipasi ni nunileka so. Why? Ine mwandi ni mambela so, mbazi weza futi baki kuri ine so. But I don't know why. Umani tita so, umani siya chipasi ni nunileka so. Why? Ine mwandi ni mambela so, mbazi weza futi baki. So,
one boy Dizzo, Casey Asif, Teo, Hendrix, my young blue.
Kasao kama Dizzy, you know what I mean.
Exclusive.